bastit unve.
Niko tuite kakohara hodu hurie. Kandu tajenda na nili he naje gusanga na zabo mwe muri mwe. Guno muri mango mbahingire batiko rumuzi cyuturirimbire. Wiruko siganwe nibihe SN kuti wahindu yimyumvire. Tega maboko nguhigire mirongo myinshi nkubikiye ndakora nabyo gutigihe tuza wumva ibyo ngusigiye nimfuza mamba nibyo navunikiye reka ngushimire kwangiza uwondiwe urase ngukanuye wicuza impamvu wankatiye wicuza impamvu wandambiwe kumana yanjye ngusabira kabisi nagahiye tugasangire ntuza nsinge nzira naniwe ninka zose nakugabiye ntuzibagirwe ko nihari ineza nagize siyo njye nagiriwe I made your bitch fall in love with me. She said she just wanna fuck with me. I just take care of my family. And I see nobody as hard as me, no, no, no. I don't see nobody as hard as me, no, no, no. Hey, I made your bitch fall in love with me. She said she just wanna fuck with me. I just take care of my family. And I see nobody as hard as me, no, no, no. Urabe menje, jumenye ubwenge kuko sinzigera nguhaga henge ubwenge wamenze bazi kurenze menya ko namwiza wabuze inenge kiza imbere umurimo turayoboye agakino bakunda cyangwa turiho basanga mu miriro I'm always my niggas you know I begin how with my hoes fake niggas don't get involved I am the greatest of course they gon' remember me when I'm gone kuva Monday kugera Sunday inzozi zanjye imbere yawe sinibisanzwe sibintu byawe gukora nkanjye mu gihe cyawe pull up nzamu mugi ifuza ko tuba inshuti reka njye nguhukuri muhanda wangize mubi birakaze ubusumi wasize gukunda inkumi nasize gukunda inkumi imitima imbani ibiri wina umuze mibiri kwikora byose bibi trouble bashaka ni nk'iyo urabizi I make your bitch fall in love with me she said she just wanna fuck with me I just take care of my family And I see nobody as hard as me, no, no, no. I don't see nobody as hard as me, no, no, no. Hey, I made your bitch fall in love with me. She said she just wanna fuck with me. I just take care of my family. And I see nobody as hard as me, no, no, no.